ZambungaMusic.com. Yeah. Lipina Zambunga.
Delo mi Zambia pan. Yam Perry. Listen. Niwezo. Unisekela chabe meno ni ya boza. Niwezo. Chilibonse ati unikon. Niwezo. Nikachokapo vikuma po unison. Niwezo. Mutima wanga wa usia na vilon. Niwezo. Niwe muzanga wa fan. Niwe maji. Niwezo. Unikumbuka chepa cha ofu na chin. Niwezo. Fake friends. Niwezo.
Yam Perry. Uzipanga monga iyo unikonda kansi kumutima usunga chilonda apa maje muni siye bonda te kate kumizela muni kena makapanti keni katana ni chikondi cha feki awani wona wani sola fama heta kantivaki wali kane wabu hata kantivaki mazombiva mahata
Duwezo, unisekela chape meno ni ya boza. Duwezo, chilibonse ati unikondi. Duwezo, nikachokapo vikuma po unison. Duwezo, mutima wanga wa usia na vilondi. Duwezo, niwe muzanga wafani wawe maji. Duwezo, unikumbuka chepa cha ofu na Duwezo, fake friends. Duwezo, listen. Baza tube nangowe manji unga dabwe. Sunga bidive kutiva kusonda fati. Ulinabeve bakulonge la tubagi. Chikanga tupa kiba na mpaya ni mablagi. Mwini mutuba ona mocha be blood. Iba kusega bati futi ndiweba chetekela. Siba ziba kuti umaba pepelela. Maluma kupaka futi stima mvelelela. Tilibize tipushing atifuna kufendela. Sitivo mela mtu kutidelela. Timazi pempele. Wawu chetekela ndiye ya kusebanya. Asirizo kamba chintu futi no chikana. Mafeti mao kubantu ya likomoni. Bakubelengela tubuku poku pasa moni. The same people bakupangira ma story. Pari ben Arizona. Nilimu pressure. Siba tandiza bali sorry. Sorry. Duwezo, unisekela chape meno ni ya boza. Duwezo, chilibonse ati unikon. Duwezo, nikachokapo vikuma po unison. Duwezo, mutima wanga wa usia na vilon. Duwezo, niwe muzanga wa fan. Niwe maji. Duwezo, unikumbuka chepa cha ofu na chin. Duwezo, fake friends. Duwezo, Delomi Zambia pano, wa king. Big shout out managers, Mr. Timothy Lipo. Yeah, Tiger Prince, I got ya, yeah. Vena Muza MM, Vena Rock Prince, Vena Sabrama Vasho. Yeah, Bruce Zambi,
Young Barry, Young Click, B-Max.
You know, people are not trying. Yeah, in case they ask, they ask, they ask, they ask.
Download it at bungamusic.com.